ZWAP.com.
Kuna binadamu nampenda, ay, jamani ameniweza. Naona analiyumbisha dishi la moyo wangu, kiukweli ameniweza. Mpenzi ni nae, na natamba nae, squeezy na uga vizuri, napendeza na ninavyo nona. Msini shangae, squeezy na la vizuri, na lala nae. Nampenda kuliko kula, nampenda kuliko hela, asa nane nabisha. Na sasa nisha acha usela, mstaki nkafie jela, ati nani anabisha.
Nimwache huyu ni nani kasema, ona wengine misina tena. Nimempa mwili akili na mtima, ona wengine misina tena.
Zingatia bodi, mcheki sura, jamani anapendeza, tumpe maua yake. Penzi lake nalipia kodi, kugaramia, moneni anapendeza, na vimacho yake. Penzi ni nae, na natamba nae, squeezy na uga vizuri, napendeza na ninavyo nona. Msini shanga, nampenda kuliko kula, nampenda kuliko hela, asa nane nabisha. Na sasa nisha acha usela, mstaki nkafie jela, ati nane nabisha.
Nimwache huyo ni nani kasema, ona mwingine misina tena. Nimempa mwili akili na mtima, mana mwingine
single now as a bye. Hi, 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 hi.